Famaa ɗo e garki on ɗon kettino habaru sukamatorɗo studio kala gaddanto on geƴƴiri mono ko habaru ɗi annda Aissa Modde wondi Oumar Hamma fof ma Oumar.
Aissa aɗa selli
Oumar, nder habaruɗi ɗi anani en puɗɗo e toon endan nder birnin konni to sukamatore gonno boyto dow firaf diyan ko ɓe tawra. Rewtere pindol meɗen gaddan tariki Zeynab Lawali suka ummatore gaɗo siri en kantire fijoji men ko coñnol ɓalli. To endan birnin konni nder bangere muni waddata eɓe tawra saɗornan ndiyan jarteɗan.
Gonga Aissa, yerno secrétaire général kawjiɗo fedde sukaɓe ummatore nder bangere nde wi o fi illu fuɗɗan lewru suumay noon ɓe godi nder mum.
Sey kettinoɗen ko Mamman Sani haalan banni e Asmana Moussa Arzika ko ɗum firti ɗengal fulfulde.
So gonga Allah kay, nokku amin nde no woodi saɗornan ndiyam sanne. Woodi biwuɓe kam ko illu suumayeru fuɗɗi e gala ndiyam. Baadel hoggotomin tawa ɗum heccikeegal ndiyam ɗan fuɗɗi no wara. Ɗo endam min mbaalata miɗon dooma ndiyam ɗan. Wakkati yamde tati subaka ɓe jofata ndiyam ɗan, amma illu keegal yamde sappo e goho subaka faa walla jooni ndiyam ɗan no wara seɗɗa seɗɗa.
Ɗum waɗi wakkati ni ko ɓiɓɓe wuro no tawda e taccol hiite lantarki yahde nder galluuje leydi Niger.
Ton enden filinge suka ummatore cakantararde enda eɓe ɗo eɓe gaddana himɓe balla dow fi charge nade ɓe portableji maɓɓe laso laso noon ɓe charge nanto ɗum neɗɗo fuu. Min kettino Habibu Garba ko firtiɗengal fulfulde.
Minen tawa filinge takkol loktorore mawnde Moussa Mamman suka ummatore noon goɗɗo duuɓi 35 o waɗi toluyel makko to o won omo waɗa charge portableji noon ni. Noy golle makko ɗe wonno yahira?
Gonga, miɗon balla himɓe miɗon gattanaɓe charge portable fuu leso ni min gettirta ɗum charge. Ngam ɗo min gonano dammugal hôpital, himɓe no garda satormaji maɓɓe. Iri jomum nayi nodda waddanne ceede ko sodata safare na haalana himɓe muɗum ko wano faddama nder loctorore. Ɓeɓe kokkamin laso laso, minen du miɗon keɓa no min joɓirta hiite amin kuro.
Gollal ngal Moussa wonno waɗa garoɓe no gaɗa charge to makko holli ko o sigila sigila lobbono Alhaji Ibro gaddowo portable mum no waɗa charge to Moussa.
Miɗen mboowi waddude charge laso laso o sarzorto, miɗen nana belɗum majje sanne.
Nder ñalawma ko Moussa Mamman hetta no waɗa 4,000 ɗum ɗo waɗi mo wonmo watta daande yaago e sukaɓe ummatore ɓe tefa gollal ngal ɓe gaɗi ngam ɓe keɓa ko pirti muraduji maɓɓe.
Bandira faa jooni en ɗon nder jakantaraaji ingingimi to jannde sukaaɓe rewɓe gonno gadda saɗormaaji sanne saarooɓe giɗa wattuge sukaaɓe muɓɓen rewɓe jannde lokkol.
Aissa, ko ɓuri hayɗinaade duu kan woni saarooɓe sukaaɓe ɓen muuyaana dewlinde cukalo e muɗum nde ɓurde wattudeɓe jannde. O fii du suuli ardiiɓe jannde lekkol ɓen sanne. En kettino nane ko Abdoulaye Mayna waddi firtaeɗel ngal fulfulde.
Wuro Jinjimi nder région Modifa, jannde ɓikkoye dewoy no wonno hi'a saɗarma sanne duuɓi cakkitiɗɗi. Ko madan Konga Zainabu hoorejo lekkol Jinjimi wonno fantina.
Nde wi'ama himɓe gatta sukaɓe muɓɓe rewɓe jannde lekkol ɓe teddinta ɗum, nde suka debbo heɓi yaadu yeeso nder jannde muɗum fuu e wi'e hawtidade e balla innano.
Falmata Aboukar hoorejo fedde zamantare no wonno holla illa ɓe kanta e jannde ɓe darnata jannde maɓɓe ɓe kowni.
Jannde ɓiɗɗo debbo no woodi nafakka sanne. Degon cukalon dewon no cakka jannde muɓɓen sey ɗum dewlinaɓe illa ɓe jonayi. Ɗum du no waddanaɓe saɗornan cellal.
Rafiyatu Shetima ɓingel dewel mo wuro Jinjimi no wonno watta daande yaago to saarooɓe.
Noddogal an yaadi to saahoɓe woni ɓe acca ɓikkoye maɓɓe dewoy jannga lokkol, ngam ɓiɗɗo debbo de deñi no ɓiɓɓo gorko no firta non konkodu o no firta.
Gomnati leydi e himɓe balloɓe ɓe ɗunna yewtereji pindinol ko watta ɓe pamana nafaka ko woodi nder jannde ɓikkoye dewoy.
Bannira jon kuma wakkati yewtere pindol meɗen no en gaddan tariki suka ummatore Zeynab Lawali gaɗo siri kanko tan non tawa ton bande. Min kettino tariki makko ko Samira Ruwaf fadi ko ɗum firtiɗengal fulfulde.
O wodana duuɓi nogay, kanko tan woni debbo gaɗanowo rewɓe peɗe nder commune mo bande région mo Zender. O yitakina Zeynab Lawali umo inditire inna am ngal gollal o ekkitanangal wakkati ko poytiri hokkano ko o yano der kubeje mawde der leydi Niger.
Gaskiya naji ma enayi
gonga mi boyi imi wada dum dubi an jeddi yaade jeetati der majjum illa imi ha konje non poddumi ekkitade hana sirtan gadaa mi hadda lalleri imi wada sedda sedda puddirmi fa yotti imi wada na bangaabe e rewbe dimbe
da ma sejegu
ba ko ni mo wodi yidde gollal mako gal de fu hadai mo wodi sedar maji har ko jewata be gollanta be
dem yahi to godo idum teddina kan sanne to gondu hana nonno gam ba ceede de mi waddi e neddo on en degon dum katayan de togon du dimbe en dan no bola be jeddume se kum yahi loway
akay fenz na zuni
Allah he gollal gal mo firta muraduji makko no handiri
gaskiya
yettore Allah mido heba sanne der maj gande gon hana sai mi cami goran no wado neddo camamo o ya o wala
bani bani
Zainab no wonno watta dane yago e rewbe be ummo be keba be kedja ko e mabbe
ana ko data fila fijoje pirtar bali saketti nodde ko Habibu Garba waddi hande alal o en kaltana na domena fed latal bal leydi Niger ko Badou Zaki bi leydi Maroc won ekintina cubaado jeddi lewru desambre dubo jinaaji didi e noga e tati jabbido o dubi leydi Maroc latido jon dubi la soji tati enay gollal mun woni fed mena heba yaadu yeso arto tewtol coupe leydi Afrika gado tonda dubo jinaaji didi e noga e joyi kambe ko tewtol coupe leydi Adunar dubu jinaji didi eno gai ejegom. Latol bal itondiro kopuleide adunar dubu jinaji didi eno gai ejegom dun Lady Niger e Maroc. Kebi nadender group A hautade e Congo, Tanzania, Zambi, Chagal, Eritrea. E watude gike kwa ehala kakaltenka fede mena no tawa latol bal to endam ndere estad Marrakech Lady Maroc ibengati gike du wartoide do ndere estad General Seni Kunche mogallu nyame heptude jama are mudu. Badu Zaki o bi Lady Niger bi etedo Zakari Yahu Ibrahim ekintino kawani kwa dekoto domakom. E latol bal wanongol hakunde Lady Niger e Burkina Faso noga e jegon leuru marsi jabido bengati latol tal bal kepondiron
o men kantane ho bridge am kuska mator metiket na ke onketini message ke tire ko dion kiare